sugnaanta Mareykanka ayaa soo dhaweeyay wareegtadii madaxweyne Joe Biden uu ka qaaday xayiraadii madaxweynihii hore Donald Trump uu ku soo rogay dalal dhowr oo muslimiin ah oo Soomaaliya ay ku jirto. Wariyaha VOA Yunis Salim ayaa la hadashay qaar ka mid ah muslimiinta Mareykanka warbixintan ayayna ka diyaarisay. Waa kan Cabdixakiim Maxmuud Shirwax oo inoo soo jeediya.
Muslimiinta Mareykanka ayaa u sacabatumay amarka fulineed ee madaxweyne Joe Biden uu meesha kaga saaray xayiraadii socdaalka ee uu soo rogay maamulkii hore Trump. Usama Jama waxa uu ka mid yahay kooxda u dooda muslimiinta ee ururka golaha muslimiinta Mareykanka.
We were pretty delighted with the executive order that President Joe Biden promised to execute the first day of his presidency, and that is to repeal the
ayaan ugu farxnay amarka fulineed ee madaxweyne Joe Biden inta uu ballan qaaday uu ku fuliyay maalintii u horeysay madaxtinimadiisa iyo inuu dib u celiyo xayiraadii muslimka ee madaxweyne Trump uu sameeyay 4 sano ee maamulkiisa. Muslimiinta ay xayiraadahani saameeyeen ayaa sidoo kale tallaabadan soo dhaweeyey, waxaana ka mid ah Abraar Umeesh oo ah gabadha Mareykan asal ahaan Liibiyaana kuna nool waqooyiga gobolka Virginia.
Was skeptical when I heard about it being on his agenda as he was running in the beginning, but I'm really pleased to see that he followed up on that.
Waxay tiri, sida daraadeed, waan aamini waayay markii aan maqlay inay ajandihiisa ku jirto markii uu bilowgii tartamayay, balse run ahaantii waan farxay inaan arko inuu taasi ka daba tagay. Abraar Umeesh oo ku dhalatay isla markaana ku kortay Mareykanka ayaa sanadkii 2019 loo doortay guddida sare ee dugsiga degmada Fairfax. Waxaanay sheegaysaa waxa loogu yeedhay xayiraadaha socdaalka xilligii Trump inuu su'aal geliyay meesha ay ka joogto Mareykanka.
And that honestly even made me feel kind of like a second class citizen, where all of my friends, my peers had the opportunity to enjoy their family and their extended family, and in the holidays they, you know, go visit special occasions, whether that be a graduation or an engagement or you know, a new baby, but that wasn't even something I could consider or think about or imagine.
And it was haytiri taasi haqiiqatan waxa ay iga dhigtay inaan dareemo sidii muwaadin dabaqada labada halka ay dhamaan saaxiibada iyo dadka aanu isku filkanahay ay fursad u haysteen inay la farxaan qoyskooda iyo qaraabadooda xilliga feestooyinka ay u tagayeen si ay u booqdaan kulamada gaarka ah hadii ay noqoto qalin jabin ama meher ama ba ilmo u dhasho. Liibiya ayaa ahayd mid ka mid ah dalalkii uu madaxweyne Trump uu ku daray liiska xayiraadda socdaalka amar fulineed uu saxeexay bishii January ee sanadkii 2017, halka wadamada kale ee liiskaasi ku jiraan ay kala ahaayeen Iran, Ciraaq, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo weliba Yemen. Maamulkii Trump ayaa sheegay in amarkani uu gacan ka geystay inuu Mareykanka ka ilaaliyo halista dadka ka imanaya dalalka amni darrada weyn ee ka jirto. Maalintii sii horeysay xafiiska ayaa madaxweyne Joe Biden uu meesha kaga saaray tallaabadaasi, isagoo sheegay inay ahayd bar ku taalla haybadda qaranka iyo soo dhaweynta Mareykanka ee muddada dheer dhaqanka u ahayd inuu soo dhaweeyo dadka soo galootiga. Kooxda muslimiinta u dooda ayaa sheegay inay taageersan yihiin qorshaha Biden uu wax kaga bedelayo socdaalka. Usama Jamal waxa uu ka mid yahay golaha ururada muslimiinta Mareykanka. Waan fahmay inaynu u baahannahay dib u habeyn socdaalka, muslimiinta Mareykankuna dib u habeyntaasi way taageeri doonaan, taasoo kobcin doonta jidka naloo soo dhaweeyo, jidka aanu ku keenno, isla markaana soo galootiga u ogolaanaya inay yimaadaan dalkan. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku ololeeyay isla markaana ku ballan qaaday inuu qaadayo xayiraadda socdaalka, isla markaana uu meel marinayo dib u habeyn socdaalka ah oo dhammaystiran.